Bankable star, champion Fanta number one. Tulieno tuwe sabuna, kati tuwe sabuna. Abakazi batukula nyo, kati tuwe sabuna. Tulieno tuwe sabuna, kati tuwe sabuna. Twako sipendinga, kati tuwe sabuna. Ebyo kukwana nabivako. Abakazi bande kabuko, sente zange bazimalako. Nentula nembafumbira obwongo nensala amagezi aganyamba. Kati omukazi mutunulira ne mukola kye njagala nga simukutte nako. Navudde ku fizikale, kati bye nkola mbikola psychologically. Abakyali ku fizikale, mu kyato n'ebyapa ne kadi z'emmotoka. Omukazi mutunuliza amaaso, amaaso ne gaweereza obwongo. Bakafaananyi nga ndi naye twebase wange ku mazongoto obufaananyi bwe mmalo bukuba ekiddako ku sabbuna tuli eno twesabbuna kati twesabbuna abakazi batukula nnyo kati twesabbuna tuli eno twesabbuna kati twesabbuna twako sipendinga kati twesabbuna woyiwoyi baana bawala beetega bambala buli obukema ekiva mu kwetega baba baagala mayumba na motoka zolwamazo bayiga bantu obwongo ne mbafumbira kati bakanya kwetega eno nange sabbuni kanyamugula kenayiga okusabbuna ezange tebakyazirya nako n'osasula ez'ennyumba sometime n'osasula ez'ebizigo sometime tubagulira n'emmere ate tebalya muke ne balya nkoko abagezi olwategedde twasazeewo twakitadde tuli eno twesabbuna kati twesabbuna abakazi batukula nnyo kati twesabbuna tuli eno twesabbuna kati twesabbuna twako sipendinga kati twesabbuna ekyava mu kwetama nabo ne bayiye kiyinza obbawonya kati bagula egipulanti wama ne beebiriŋŋanya baba beebiriŋŋanya naffe bakyalinga tusabbuna oyo sipayisi gwolaba abiriŋŋanya yaddaku egipulanti ebiriŋŋanya kiba kalungi abiriŋŋanya ebiriŋŋanya nina loozi gwolaba abiriŋŋanya serena batta kwekipulanti bakadama bolaba bebiriŋŋanya mu biyumba gye basula bebiriŋŋanya bafuna ekipulanti wama ne bebiriŋŋanya tuli eno twesabbuna kati twesabbuna abakazi batukula nnyo